bali chokuma nazika kazi chaka na shiso so kan madrina bakyo mezi zilezo buto waka trela vlo renge ukikana bujidepa na machrana watakuchi cheku bali chokuma nazika kazi chaka na shiso so kan madrina bakyo mezi zilezo buto waka trela vlo renge ukikana bujidepa na machrana watakuchi
nchi baby basi wana njigul hapa kwenye biz na cheza na yo tempo lafu zubusha yo waist na venye umekamu na fanya zina venye umekamu na fanya zina doba ikigunga tatu bamba mbaya ebu zitoke usikate waya ukituche kitu komaji mbaya alafu 4-3 tumekamu na ubaya wana niche kitu kisere nikitingiza kitopa nidite kangu na zingine tukisonga mambo ni wele wele dele nimeshinda nikigoza nikona 4-3 na kademna
eza spoiler cheku pali choku manazika kazi chaka na shiso so kan madrina bakyo mbaya.